Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraabe hiddibe on e jam hande alkamsare noga jeddi lewru novembre 2014. Sappo jeddi yamde jappude ma silma chapande nay e joy lamu banamba. Bokar suru wonde kabaruji do petting jaragay gagn kante ngoni to boggi jande to on kompitit hande do wiide Kenya walde leyde aduna oninde ena udditi biron keso le mari do ena faabe keba jalaade nyaw e bula o ministre dogotoro kanyum bami anniya janginde hay bobbe jakka maybe e le hon dogotoroje be kanyum e loto e mayde le misidaji be ena laawi dano hol laabi jokka kawral fu heba ka hakkunde laamu mali o kanye pelle murtube de ena alger yaabe ton be ena be wi ton han ko iwde ton kikido be garta dano bam ko notta be jokka hunde fu heba ka tagga hakkunde mabbe député wel se bugo biete Burama Tidiane Traoré kanko mo ena e juude santarma en gila tala tarje binde ena sabide hollita mo yemo garnyo ke juge goto dum woni kadi fa e le bureau mudum mette kewi fewde e sarusin kobe fudube limede ngam be kebi titallaji kewdi hande laamu o bami anniya ndartande dum ena safari kilo ko yawi yawi bismillah modon estudio tamani sakira be kabaru joni yottimi kemin do wiide ko poti soldasi en leydi tiad noti be mali en temedra woni ko murtiri jokka be iwi hondo be joddino do woni jokka be njari hondo baleri an fisto tum be ciotiri sabi de refugee dirde halaji france wotere kanyu yowi be chalike non be keba joddi mabbe nani be de do murtire kambe president mabbe biete do ezire debi kanyu woni kanko holli to nyingi walde luni ne fasane kenyen neno woni kanyu udditi bamako do en goldide tedorde hunde fuko woni e kuno ya biri fu en nyawe bula ole mali wondube e haybede fa jotto jokka alal bare kenyen ana poti yimbe temede taton goni haybetobe dino dum woni ko selina nyawen mudum en kedo ne umar waygalo
kanko docteur ibrahim sosie fallu kedjaado o meso hulita wede wakkati jono kanko warata latade dum woni horejo walde adnar alla waroru do fa haba e jonte e bula de wakkati jono hulita wede nyaw o raabi yimbe le dido wobbe kasel le leedi meden di almami dum won urno to kure marle so wori sawrado mali so heddi do tawe dum woni yimbele temedino e chapande jattobe jattobe memimu be yimbele wakkati jono be furbe paamaama tiagal muru ko ames holliti widle heno yimbele dido ndaba be neddo goto yo gendi dum wonono dogotor memnodo almami o neddo goddo kasen o du dum wonono neddo jaanodo ciowodi almami o wakkati do lelino to clinique pasteur tonde wakkati jono kanko almami kude malle o holli tawe yimbele njoyom dum woni ko raabi leedi meden di dogotor ciowdo mo e gidum e gendum kanye gidi gendum kanye dum wonono suko dogotor o ko ames holliti widle heno wakkati jono yimbele memnodo won hono almami keddinoode e jonte e bulade be yimbele kafu wakkati jonoobe cawnina sera be kuliti wiide wakkati jonoodu dum wada hono nyaw o nakki sirto e leedi meden di
ndila nyaw e bulonaate e leedi meden woni mali do en landi kebi sanne hono fewde e lotobe may be le doktoroje be kanye e hunde fu jokka hono tel be na haybobe jokka e le misida lotobe tumbe na isa faka ba mo lamdo ndiri abdullahi nene kulbali kanko mo horeje doktoror haybo do woni habore e nyaw e bulaw kete dem mar waygalo
même si le corps
sont yimbele keddibe jonte e bolade mara dum wondo maybe be marete le doktoroji disa yeewi hono doktorobe jati be kolta ko memdi joomun jo gonga jati sabi de dati dum doktorobe kan rewdi sona dum nyawo mo yaawi raabude sanne wakkati jono mi don gonde ekkintinde dum won hono doktorobe gombe do maybe be marete do li dum woni bamako do kanye fa yotto yotto katito alma mi be dum garan tawede le o golbe pammine hono maybe kan lotirede wakkati jono neddo fu maydo an hani sikitede yalla jonte e bolade ngone muudu ka wana maydo fu li titti wiide jonte de ana le muudu sa jeyi bangal dum wonon to police ngabe to kambe be ngala do farati fi seeda kambe police ngabe be toti dum wonon nyobbe ko yaate metruuji noga ina metruuji chapantati nyaw o fuddata raabude fa jomum fudda nawnaade dum wonon so jomum fuddi tuddude na so wonon jomum fuddi tutude on wakkati nyaw o raabata
kira be tinnin le to mi jangu modo helloji facebook e twitter studio tamani di on jarama
tamani
yontere hande hebbi jenno ko kaldal hakkune jokkalamu mani e pele mutude ene fuddire alger homo fu o ana tiide e hono jokka himbeji mudun di en fa hunde jokka kawral fu heba ka to en nakere dem barke sisi
wat o ana jabbo yade ka wala fu ko bilti le jonde kaldal e kawral hakkunde gouvernement mali o e pelle mutude tiidallaji kewdi naati le jonde de dum sabbi bini kaldal e kawral gal ronki hedde lawul walde dental leede aduna ana haani joddade e bangeji diddi fu kikida ko o faada majjun yo hollitide talkuru heyru ndu bangeji di fu hani yewtoyaade mi jangoji mudun fade jonde wonde landinede ko hollitita en wiide di anniya yubbike laamu mali o iwi algeri kikida ko o ministri en mali be yottoton bamako do jango aljumarnde yimbe keddibe hono pelle murtude de kambe be ngaran be iwa algeri nyende asowernde jonde tatabere kaldal e kawrol hakkunde pelle murtude de e gouvernement o fuddunonde nyende asowere 9 novembre hitande 2014 jonde de yitay lawul fada jonde de yo hedde tongude talki kaldal e kawral arandewal li jonde de li wattu joni mo gonden e mudo o hakkilaji bamako e pelle murtude de ronki njidude
nden no tata tarjebini de en holi tambe député welisu bugu biete Burama Tidiane Traoré kanko mo garñoyki juju kati goto faade biro mu don don e don en sanarma en jahani mo so won nangi mo uddi mo wasala ha kanko mo nanodire avocat biete do Amadou Thiawle Diarra o en on wi député wondo yottoto e golleji lettre waji biso nan nangi udde kete den barke sisi
talkur sariyaji malidi holliti wiide député en assemblée be wawaka uddede wawaka jokkitede laamu kina dun latolle yamiroje député en gombe li assemblée be kasen dun kayru talkur woturndo holliti wiide kina so tawi joomu nangama ayangal ndenno amana député Traoré o holliti wiide ko wadi ko jeddi wala hen fey golle tanyudo mo wadi o jeddi wala dow majjun ndenno o yeddi leppi sariyaji temedere chapande nay e jeddi e lefol sariyawol temedere chapande joyi le talkur sariyaji malidi
limgal sarusin ko be bamako ngal en fuddi fuddiri tidallaji hande mawdi e le hono kenyen jokka wiama lise askado en sarusin ko be ja ndenno ko hewbe jokka hono ko yaata hono horebe certude jetti won ko jamma mum hawrito en wana nde fu dun tili limede nde en hokkede en jubdi mu won ko be kebal joddi mabbe wadi titala mawdi to en baygalo kanko mo lamdondiri e jallo kanko betede Maliki Diallo keddo dem kanko war makko
e dum do control pedagogique en do en wadé lycée askia min gari min tawi ala fu ko fewna hen désordre mawdo won do minen ko men ala ko min pami hen ewa wonno do non ko kapuji jetati kapuji bamako di rive gauche di fof ko din gonno do kono hedde midi en yade ha hedde midi be goppiti kapuji keddi di fof be mbi ben yo ndia be mbadi be programme waktu goddo kab banko ni e kab jeli bugu be mbadama programme hande kono ha joni ala ko min ji hen min tampide kam ya yani min enen gilasi wodo min jodi min nyamaani min jarani tampere ko don haadi bamako fof e kol ala fof e kol jangudo sarena ki jangone kanam bamugo fofa ala e kol jangoo sarena ki fabi jangone kanam konon
den no horejo mawdo ko manido kabaruji sarwusin kobe o en selini tiddi do telalaji godudi tondi jada ka o wiibe bami e be gondi e fide dabereji mawde biltirdi do torraji
tamani tamani sijo tamani
sakirabe ko ren jehen region ngajjem ko wadan en to dental balen rewbe kuccala de en bami anni e famminde sukabe jangobe en e hono be der non to e nyaw e bula o en to mon ko be jey to so be jey an han ko tabi bami to anneji mawdi imo do miskinako goto holliti en burdi nal worbe do rewbe ngal kulikuru ngal en buytima fa sanne sabi holitama to en worbe chapande jeddon fu ene do temedere fu woni ko dun de an han ko tawede dum rewiri rewbe chapanto ton dum ballirama hono bangal hono dido kabaruji kulikuru fa hande imo holliti windugol sukabe rewbe lekkol e ley lamu kulikuru wana hoyi fa sanne de sabi do temedere fu chapande jeego e mabbe tan woni windabe to en fa han dabere jeno gondi yalla e dum beydo kibankobe jodibe bankobe enna mahani janginobe lekkol tombe enna joko garuje do be gona do be ngura e le banamba sabi de banamba to wonto be baado en nojjende fusbe kujje be garafa kibank to e kibano 40 km ji sappo e didi hande janginobe tombe ane e weltare fa mo lekkol bietedo Mamadou Djabi to e do kibanto salu sinkebe salu sibetedo hono kumanido kabaru dabaji tumutugo en kanyu holli wallide tumutun kobe ko foti tonuji temedere e chapan tati e chapan nay nyamdo dabaji de sabi de yor tambini ton dabaji ma fa ko yebe majje keddike kanaka tumutun den kanon kobe tombe bamani tun adi wide dun yottoto dun hani yade fu nde do walde ne wana wiyetende e wonde wana jellam wiyetendo ipon mer kanyu ngibi projet mawdo le lamu sigaso en fa yimbe ko fudi temere dido ndoke golleji e le hono commune ngaji sapoton di en kala le dubi tati garoji di en won ko projet han ko ta rondo to al mustadaji kewde le hono do projet mawbe won pewtan terdum sukabe rewbe kanyu yimbe e nyakube tonbe on jaraba e hedade